Daddy.
It's your boy, Tiara Kista. Oya masela msichoke kumomba mola we. Wenda himi akandwa kazitimiza shida zenu. Noni chukia ndo inakaribia kula kwenu. Mana magoma napendwa mpaka na mama zenu. Chungota sagiwa poda kwenye mambo ya watu kutiatia huruma. Kazi ya boda boda uwezi pata pesa mpaka ukaliwe nyuma. Domana tusha soda sana, tusha lia sana. Mksa kuvulugwa na wasichana. Mesha ningaza tuwezi kulingana. Japo kidogo situ na jichana. Sasa huku mtanikuta huku. Wanangu leo nipo huku. Sikwezi ni mwendo wa sopu. Nishachaga kufuga kuku. Sasa huku mtanikuta huku. Masela leo nipo huku. Sikwezi ni mwendo wa sopu. Nishachaga kufuga kuku.
Nilipo toka, nilivyo sota. Stuli nikikupa utachoka. Mana nusu kufa leo nakula bata. Pesa iko juu tunatakata. Sizani nimelewa, niko happy. Na wanangu tunenjoy. Usizani nimelewa, niko happy. Na wanangu tunenjoy. Usizani nimelewa, niko happy. Na wanangu tunenjoy. Usizani nimelewa, niko happy. Na wanangu tunenjoy.
Oye wanangu leo bosi kazaliwa. Mida ya kuenjoy tulokataliwa. Ngombe wa maskini kesha tuwa maziwa. Kunyo taratibu sijo kambaliwa. Haza pita pita, pita pita kule. Kama West Nich, pita pita kule. Natuchukia sis, pita pita kule. Na pigo za kiwichi, pita pita kule.
Pita pita kule, pita pita kule. Hatulusu ndani, watoto wa shule. Pita pita kule, pita pita kule. Hatulusu ndani, watoto wa shule.
Sasa huku, mtanikuta huku. Wanangu leo nipo huku. Sikwezi ni mwendo wa sopu. Nishachaga kufuga kuku. Sasa huku mtanikuta huku. Masela leo nipo huku. Sikwezi ni mwendo wa sopu. Nishachaga kufuga kuku.
Nilipo toka, nilivyo sota. Stuli nikikupa utachoka. Mana nusu kufa leo nakula bata. Pesa iko juu tunatakata. Usizani nimelewa, niko happy. Na wanangu tunenjoy. Usizani nimelewa, niko happy. Na wanangu tunenjoy. Usizani nimelewa, niko happy. Na wanangu tunenjoy. Usizani nimelewa, niko happy. Na wanangu tunenjoy.